bundle.
Guru kushukara kasha guru kukung kung.
Tiki asa mangwa
kumangwa kumangwa kumangwa.
Buzz, big man buzz.
Kambia fande mbele tukisonga.
One, gade, apu ntakinda kungora. Two, tuanze za sotoma na gomora. Three, amoka fadhe apu ntakubora.
Itakutuzwe
na masinga
maenda. Nasema damn digi digi mene team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mene team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Check ya. See that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz.
Skiza beat vile nakata hivi cake na ukicheza pia demo.
Climax DJ.
Moja moja ngoja kwanza.
Niko madudu, 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 niko madudu.
Sangapi.
Climax DJs.
Only goes far under the nyumbana, imbana, 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 imbana. Only goes far under the nyumbana, iwake. Walking down the nyumbana, iwake.
We ain't stopping till we see heaven on earth.
Iwake, iwake, na iwake, iwake, na iwake, iwake, na iwake. Mindo pedi buda hapa na iwake,
iwake,
na iwake.
Hadi zima man, yeah. Wida itoshi mboga buda zima man.
Aha.
Lighter haina moto buda zima man,
okay.
Holy Ghost fanda na nyumba na iwake. Pepea kama kinda man. Fly kama mtoto wanyonde kinda man. Pewa injini akuna kukinda man. Kadi saipo kwa kichwa moto yake na iwake.
Akina John, akina Luke, akina Mark, akina Peter, akina Matthew, akina James, akina you, akina me, akina Jerry, akina Ukwa.
Moto ya Yesu hapa na iwake.
Iwake,
na iwake.
Iwake,
na iwake.
Iwake,
na iwake. Mindo pedi buda hapa na iwake.
Holy Ghost fanda na nyumba na iwake. Mwaki ndani ya nyumba na iwake. Moto ndani ya nyumba na iwake.
Iwake,
na iwake.
Na
kupenda na Lance,
baby, I got beat. This just got real.
Runs, fata ma victory. Yeah, so, kwangu no big deal. Hini tempo ya mosta inasiwa she. Siezi kula mogoka na singwa she. Mini yuta miokoka na sikwa shame. Grace ya God ni sufficient anito she. Wahenga, walida ya kili ni nyuele. Rafton akasema shinyanga shiwere, yeah. Na kuna yute anasema tichanga ni vere. Aftermath kuna konda unakosa nywele, hey. Kando ya Yesu natulia tuli man, yeah. Baraka ina nifollow kakivuli man. Sifuti shada mawamisi kuli man. Kando kuchanuka mbusha mabukuli man.
Iwake, na iwake. Iwake,
na iwake.
Iwake,
na iwake. Mindo pedi buda hapa na iwake.
Kwanza
cheki matem bila wanakatika. Hini bomb ya Saddam ishalipuka. Hime baki mina girls ni kushikisha. Mururu akopua kama vera sidika. Kanapenda iyo mboko nikiizika. Unawasha nari hadi kana chizika. Unapiga iyo wera bila fitina. Kanabaki kakida iyo ni vitima. Kadem kanadai kupigo rada. Na bile kamejibeba maze kameweza. Mabesi wanadai kana tesa. Kana sakwa kama dhahabu na fedha. Kanapenda nikichafua iyo meza. Heri nichome fea nitembe kalesa. Nika old girl vile kana ngara. Kana fanyanga ni ngare kama Papa Wemba. On the cheki vile kana tisha. Zake ni mbao kaulunga. Kama ni mboko na kapiga. Ndoma ana mindo ex walupita. Kwanza cheki madem vile wanakatika.
Hini bomb ya fedami shalipuka. Imebaki mina girls ni kushikisha. Mururu akopoa kama vera sidika. Kanapenda iyo mboko nikiizika. Unawasha nari handika na chizika. Unapiga iyo wera bila fitina. Kanabaki kakida iyo ni ditima. Goma kutamba, goma kururia. Leo kumewaka ni madem kurombosa. Sema tukumbonya ni ule mukamba. Siku kwa tawaja ni kutingiza nanga. Shikika shikika shika iza wa madiaba. Tingiza tingiza pindem kwa ukuta. Ikizidi sana kadishi kama buta. Digida digida ini ngoma siyo tuma. Kisha kuliza koro kwenye iyo kama kawa kadem
Zidro. Kama sauce mean the sauce mean the boss mean the wild boss. Jeki jeshi nimba na wota kuma bodoski. Mbogi nimba mbogi bado kimonyoski. Tamasha leo nile mjeyo na gaoski. Mlinge kam joni na kukyokyo na timo magate chok. Sinu joma gode chok. Jama gode na batata sija dozi. Ko jama gode chok. Tri jama gode chok. Siminko jama gode. Ma gode na batata chok. Siko jama gode chok. Tri jama gode chok. Siminko jama gode na batata sija dozi. Ko jama gode chok. Tri jama gode chok. Siminko jama gode. Ma gode na batata chok. Ati fofo fo ni kamu via DJ Afro. Ni kwenye ima introductions. Kala la kapdana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nimenyanya kadi saizi koko macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Luka taka tumamora tina. Chinja kadema kona itina. Mina ita ina nsikiza. Kijipa bado ndaifinya. Jagi kwanza tuko Friday so kesho misiko job. Nenda nkunya kila mali hakuna mali siko joy. Rada safi kipatana form nilio mindo natoa. Karika chapa joka joka na masima sa import. Siko jama gode chok. Siko jama gode chok. Siminko jama gode na batata sija do. Siko jama gode chok. Siko jama gode chok. Siminko jama gode ma gode na batata chok. Siko jama gode chok. Siko jama gode chok. Siminko jama gode na batata sija do. Siko jama gode chok. Siko jama gode chok. Siminko jama gode ma gode.
Obese wanduru imepigwa ni mauvu. Moshi unacheki ni ya vuvuvu. Mangos kwa chamasha ni wanguvuvu. Kocha na mapanga kisha susu.
Ati rada safisha, chunga kuchatisha. Wakisha, itisha, machulivisha. Moshi pitisha, matisha. Bado lipisha, nanga inamisha. Lalisha, dengi meweza, gani fikisha. Tarimbo, rungu pikisha, ndani ingisha. Vikida, bado na giza, kaina tatiza. Ririma, godi mzima, bado na hiba. Kizima, na yundi ya go.
Kikawa tatu nikipula
kipula.
Hey, kaulunga bao mbili tatu minafunga.
Minafunga.
Kaulunga makeki kawa tatu nikipula.
Kamarola siezi kuwa tu tribal. Duga joni pesa buda jomi ni tribal. Ina said kwa keja na maina na daikol. Wanjiru enda kinyiwa na daibol. Na mindio mesi hakuna pass minafunga. Hakuna rambe misi olunga. All webcam lakini si kwa chakula. Rada ni ma social like chorea jo machura. Iwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice suta zani zero. Hitman badman kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Kema langwe from dislikes and blue ticks. Tangu get a taco wakadai ku get kiss. Tuli get us sayi wana give peace. Wana die benga ni mechiku liko Netflix. Hey,
kaulunga bao mbili tatu minafunga. Hey, kaulunga makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga bao mbili tatu minafunga. Kaulunga makeki kawa tatu nikipula.
Pula,
pula, pula.
Ni kaulunga cheki fresh look mina dunga tu adida. Nikipiga show joma ngazo anawika. Senda fit jiggy fit zina die. Wote wakipula poko sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mko kidai extra time. Zimesha lipuka cheki flow kinuka. Watu wanabanjuka wanashika ukuta. Ninjoki na nduta wamejaza mafuta. Piga left piga right uwezi daka. Top striker kila mtu anakata. Mina wache adi keeper amedata.
Pull up with the gang, we real don't dada. You can love it or you hate it, don't matter. Skiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wa bebe walibaki waki Kaolonga. Ah, mili tatu mina funga.
Rockin' it wrong.
Driven by passion, controlled by vision, and powered by mission.
Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada.
Cheki rada. Chekira, new life nimeshika, mistari natapika. Subuwa, subuwa, ebo shika iyo speaker. Hakuna mapa, hakuna mapa, hakuna mapa, hakuna mapa.
Internationally connected and locally accepted, Mike the DJ.
Siki tu form them, akivuta shisha. Amen, imebaki kuchachisha. Shika kiti chora sabato wa form. Haga zimeiva ziko red hot. Wamekuja na mini, wengine mabikini. Mafisi tuko rada kwa ni form, iko nini? Kwani form iko nini?
Kwani form iko
mido player wa FC Porto. Naleta beef kama kali na Octo. Nampa inakuwa moto. Nilimani safi hatuchizi na watoto.
Kontena limejazwa kilo. Paja nofu nofu kama pilo. Toto kodi za keza San Siro. City ndiyo medical killer.
Pila, 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 pila. Toto body killer, killer, killer. Kila, 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 kila. Mpaka ntoke bila, 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 bila. Bila, 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 bila. Toto body kila, 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 kila.
DJ drop it, feel no vikate figo African rocking. City boy and a hamigo is sexy walking. Nitumbu kize kwenye timbo.
Ndiyo mana wakini una wana 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 wana.
Waina ma, waina ma, waina ma mama. Wainuka, wainuka, chura chutama. Wenendo tabia situ mefanana. Doa oda yetu toka kwa Obama.
Waina ma, waina ma, waina ma mama. Wainuka, wainuka, chura chutama. Wenendo tabia situ mefanana. Doa oda yetu toka kwa Obama.
Kontena limejazwa kilo. Paja nofu nofu kama pilo. Toto kodi za keza San Siro. City ndiyo medical kila.
Sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi. Oh re mi. Do re mi. Oh re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Oh re mi. Ah eh. E-O-U. Breeder waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Insi akanipea panwati niyoshe staff room. Jaribu vile utaeza boro usidoz mapema. Alafu after mechi useke kitong kwa meza. Kecha niya mabati basi kelele sitaki. Fimbo jom zito hata itoshei kwa kaki. Vile ngoma inachuna wache songe karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila saunya. Kani ganji misi nasi nita kuteka tuna luga. Kani sura we huna jomi sijali nita kukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tinge keja nita kuingiza tana diro. Breeder utero wa Kenya muna mastingo. Yoni nyonya sana menigula.
Sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Mama no mani mazenga dadi. Mepanya
Mtara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Upipa kichwa na kupiga koto. Ama
yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ni mabam kubwa zinabambuka. Ni mabam kubwa zinabambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Hadi choko chrada gane.
Labda kamata, sister kata. Chuna chuna fuzi kutumia melkata. Labda kamata, sister kata. Makejani tukisikiza DJ kata.
Wameanyap kijijini. Wakumi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D Kingpin toka sauti. Kuna nyisha damu mabatini. Magalde mwako juu mitini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ai ring ding
Mtara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakishwa na kupiga koto. Ama
yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa.
Chura chura anataka tu kupigwa deshwa. Pura pura kipa anadai tu Vanessa. Pura pura anapiga tu bila chesa. Sura sura ananajune memteka. Na kokota kibongi. Inachota adibodi. Cheki vile kana soka inasungi. Ai mina teka tu tatinjoki.
Nyap nyap tandika 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 kinyap. Nyap 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 tandika 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 kinyap. Nyap 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 nyap.
Chobo,
chobo,
na wapiti shanga chobo,
chobo,
chobo, chenga moja mbili tatu fufu, chobo,
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 chobo, chobo,
na wapiti shanga chobo,
chobo,
chobo, chenga moja mbili tatu fufu, chobo,
chobo,
na wanda ni na macho kwa kisogo, chini ya wabaya kumulika wasoro, kwa shingo ni masling na magoro. Lakini kasungura jicho moja sijadoro.
Jobo
titi mejana manyoka. Mapasta na mahoka wanadai kuomoka. Manjege na watoka leo wakuna kutoboka. Zigzaga zuo na wacheza kama soka.
Jobo nipate kwenye club nimeka. Mashori na machizi wananipasigina. Jobo niko rienga papana kuzoba. Moja mbele chatu na watoka see you know.
Jobo na watoka see you know.
Jobo
na wapiti shanga chobo.
Jobo
chobo, chenga moja mbili tatu fufu, chobo,
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 na wapiti shanga chobo,
chobo,
chobo, chenga moja mbili tatu fufu, chobo,
chobo.
Nashindwa ni kuchizi ama ni manduku. Kashorika mebeba ziko kasanduku. Lazima ni kamate siezi choka tupu. Nika supu, listen. Bubbly girl, ushani tan niko on. Namna gani mimi na wewe ningependa tuende home. Unahisi uko heaven, kumbe uko Eden. Kuna epo kule garden, nyoka ziko hidden. Whoa, uwezi kunitoa nisha form. Madarubini niko rada za machuo. Jicho nyanya paf paf uko ndom. Chunga sana utakundwa ukino. Chobo,
chobo,
na wapiti shanga chobo.
Chobo,
taking this party, this party, to the next level.
Chobo,
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 na wapiti shanga chobo.
Chobo,
chobo,
hold the play button, Mike, the DJ.
Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl. Roll it up, my girl. Yes, panda. Sogez, panda. Legez, panda. Chapish, panda. Rudisha, panda. Shuka.
kisha panda ivisha panda maliza panda umiza
panda teketeza panda telezesha panda tetemesha panda vimezesha
Batman fi call and shout and ball out fi uno Kingpin a fly the G5 just fi uno Man dem a dedica dem wish dem fi uno
A bad gal in a the place ya yeah. Fire
Bad gal in a the place ya yeah.
001
Panda na yo panda na yo panda yeah Panda na yo gal panda yeah Panda 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 yeah Let me see you set it up and Just shuka 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 na yo Shuka 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 na yo Shuka 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 na yo Shuka 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 na yo gal roll it down baby
Kila mtu twende match Aji match Kila mtu twende match Aji match Acha tease alert Alert Acha tease alert Alert
Sio sidong Ini sidonyo Sio sidong Ini sidonyo Sio sidong Ini sidonyo Iva kimali adiwisha mehomo Sio sidong Ini sidonyo Sio sidong Ini sidonyo Sio sidong Ini sidonyo Iva kimali adiwisha mehomo
Riso, riso, lejo Maria Shika, picho, jenny Maria Assalamu alaikum, ni petu waria Kwani walibora, ni keno mario Ajikicho, micho, niko na kizia Fisho, tisho, ya kujazilia Mwaga, maji, ya kunyinizia Niko shata, bangi, ya kupaliliwa Aji, oi, chorea, oi Kani magowe, riso, ni romtaka Aji romtaka Kani kadonye, ni romtaka Ati rontaka, kani kaponye ni rontaka Ati rontaka, kila mtu tende match
Hot rockin', back to back music, the hits
Kila mtu tende match Ati match, ati tease alert
Kusaidia Adeline Mulisema kutakuwa na offer juzi Ati mutafanya nikae kama chungli Ati mutafanya nikae Italian wa azuri Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli Ati pata pesa ndio utajua maana sabuni Usipake foundation ukana vumbi Kuna dame anachanga changa Ana buy makeup ya kupaka paka Kuku kuku manga manga Turi turi dara dara
Zero rainbow ni makeup Ni makeup Zero rainbow ni makeup Ni makeup Zero rainbow ni makeup Ni makeup Zero rainbow ni makeup
Kupisha mwisho kutu wangalie kama mgale mwwe
Siri yangu when I wake up I wake up I wake up Siri yake when she wake up Ni makeup Atoti mascara Lipstick imegaukia kwa sigara Crop top umebaia pasngara Swara swara mina kwara Demu to maziwa na kulage yasi Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi Nikarembo kana piga mpaka nyele pasu Side chick ndo wacha lipstick kwa shati
Zero rainbow ni makeup Ni makeup Zero rainbow ni makeup Ashi 20 ni makeup
Kukua baby, kana nyama, kiteka na kuwa keki Bila rizmi utinga, na gazeti Ni kusere, kusere, serengeti Yeo swako na mgusa, semu nyeti Kabla mechi, tusete, ziguru neti Kaayela, kajaba, hamurumeki Kufa ganzi, zawadi ya mkuru genzi
Gogo, gorokia, retete na gorokia Gogo, gorokia, retete na gorokia Gorokia na gorokia Gorokia, gorokia na gorokia Rietete na gorokia
Nimeficha ndani ya socks Shada au ngale Nana shoot toka inje ya box Ndane au ndane Uta slide kwa DM maganda Nita kuja na mashukusha kupandana Siku suki namba kama namba Kuna difference ya durag na bandana
Gogo, gorokia gorokya, rete tena gorokya, go go, gorokya, rete tena gorokya, gorokya na gorokya, rete tena gorokya.
You're now rocking with DJ Mike.
Timba, 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 kitu adito sauti ya mnyambo. Timba, kitu adito sauti ya mnyambo.
Niko kanjong na shikisha na kawadana. Zimeria cheki vile zimenasana. Na iza shasha ni mange usu wanawashana. Juniko kireno na figa chora sabaa. Niko shika na washa tumangale. Nika shike kana figa nikadare. Cheki vile kamebeba imevimba ndani. Nadai kukateka ndio chume lale ndani. Naka likunda ni na shikisha majani. Naka naduta minta piga tumakali. Apigo rudi hadi atoke uyo chali. Kako fiti kamebeba tu asali.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo.
Peji pin, akio line and pin. Akio line and pin. Akio line and pin.
Sauti ya mnyambo.
Kimba na nikitimba, siti na vimba. Pasua kinga, shipa la simba. Mayoyo seke beki na echeza winga. Fune kama unajikunja basi deni kufirimba.
Alaka badi juu inanikawa go. Anjituka msi ata basi unge ni tanjo. Unavyo itingisha hindo ile ligiso. Na nakapegia mitika hindi si easy go. Ndoku kinafyo kuna akili, akili. Oh, nakanafyo tetema mwili, amwili. Nakimba shoti tano mara mbili, mbili. Siti wana spend all his mili.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo.
Peji pin, akio line and pin. Akio line and pin. Akio line and pin.
Sauti ya mnyambo. Odi wa muranga misi zitoke katoto. Madimu mangu fanya wenyu wakae mapoko. Na wengi wani mapedi sugu wa mwihoko. Na mama zao uzangangu pale korogosho. Malize pedi wenyu nukanjuti za kitambo. Malize pedi wangu nukaikusi ya kawambo. Kaskini flani kalifanya nmoge bon maro. Chimba kitu adite sauti ya mnyambo. Uchizi pia ni talanta. Neke chana jaba na mafirifiri. Neke mindo ule bwana ya bibi yake. Neke mindo nilinyamba kwa ile conference kesho kitu adito sauti ya mnyambo. Sauti ya mnyambo. Kitu adito sauti ya mnyambo. Sauti ya mnyambo.
AKA Mr. Mike. Mike. Contact 07135 43007.
Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangam na kudunga duba. Abdala ina daireso. Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2x2x2x2. Siriani ya 2x2.
Acha waka mwawili kama akianoa. Kama meno mbaya hii ni tangoa. Aniweka kwenye trota lafu anakoha. Enabini lete poti jugal unakoja. Piga magote unafakuni ya budo. Akule bambuki African bantu. Piga tempo ile ya Cindy Sanyo. Chini iteji na gal misi kufaha. Iko titan tuto watafeta. Na kamna kiti jula zima utahema. Utatangaza hila zima utasema. Hii ni 2x2 kupiga na kuenda.
Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kudunga duba. Abdala ina daireso. Siriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2x2x2x2. Seriani ya 2x2.
Okay, susi njotika kam denge si ndenga. Na kutoka kaki ngale ni kipienga. Of late na wakunyo kama Fanta na manyusho. Mebeba makunyambes kama Kanta. Rada mnyonyo na ipo volcano. Mini janjes na natoka Islando. Nikiwa raima nilikuanga chopi mao by two. Divide miguza teacher after teo. Kama sansesu ni dandie. Iyo ndi nani kwa idha ya kutandika.
Let's
test you speakers. Bambi, bambi, ka, ka, bambi.
bambi bambika, adi bambi bambika, ka bambi bambika. Hey, hey, hey.
When you hear this, you know it's non-stop hip hop.
Rada safi ane basi bambi bambika, na juicy jale ni wazi minsha bambi bambika, adi 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 bambi bambika, ka bambi bambika, adi bambi bambika, ka bambi bambika.
Tunajiachilia leo, bati yetu ikiwafikia leo.
Bambi bambika, ka bambi bambika, adi bambi bambika, ka bambi bambika. Hey.
Karibu kwa ipati leo, tunauza imani bila mani leo. Ametutoa mbali uyo, uliza kaswa tatuwati leo.
Niko chupri kwa pori, mboka lazma, itachapwa siwori. Kwa dimanga, sezirudi ningori, chada sapwa, nuza meda sichuki. Na kachuki, nika kumki katuti, kanibabi, amedai ya tacheza. Kaniguangi, nilazima chezewe, pewa pewa, saksuli wa perembwa.
Bambi bambika, ka, bambi bambika, adi bambi bambika, ka, bambi bambika.
Tunajiachilia leo, bati yetu ikiwafikia leo.
Adi 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 bambi bambika, ka bambi bambika.
Nemucheki na konyagi kukanyagia, kamucheki na konyagi kukanyonga. Uda kukacheki muda kakafisia, eh juzi suzia kamukazia. Eh kanipedi neketanunda kupata, kanilady heri pesa kwa kibanda. Nikidredi nizipande fertilizer, pikimedi kwa kinganja tukikata.
Kanimboka bana staka ukota, no kimbele mbele ustanka ukota. Ka ni family na Dyson dota, round ya stick tatu tatu kambota. Penda stare, sautare, wezi bagen stare. Pumuli dada boganda stare, mi bon stare. Sinu asili kakamkusele.
Rada safi ane basi bambi bambika, kajusi jale ni wazi misha bambi bambika. Adi 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 bambi bambika.
Ni weninge uso kidomo ala, usha niletea tumudomo ala. Nilikuteka kimangoto na dhani ni vajo, kumbe niliokota poko. Akili liagwembe selipenda dudu, akadrai start siapatiwe mudu, akanalia kutu siapatiwe munju.
Sasa ex, chaniyo, akisauti ya kubana adi unimaliza. Ikiza Ibiza, mama mapiza, baridi ya priza. Tuna majira, mapunye tu sasa akikara pingiza. Sigo flani, kwenye miujiza, sunapenda. Tony kani sina Tony kani sina
Basi cheza na dudu, cheza na dudu. Baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu. Mina taka ni kukembe mama, kuna vile unanipa tamaa. Wacha nishike jegi yako kwa mate, ntainyonya tukifika kuba.
Niko na mameli, itakina mili, wakamkutouch mwili, na wapewe mbili. Nikicheki madem na geuka mikafiri, si siri no surrender mi albashiri. Msupa soba, na minko maji, achangu sengoda pia kuwe maji. Ashala liye shoulder, nepiga roo safi, mkono ndani ya troza rungu shaji chaji. Kumba na umbanga kanabi, lakini nikipewa na ipiga kama G. Kwa watoto tunahesabu ABC, msupata kusunga amekwama tu kwa D.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu. Baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu.
Pi
ni jogoma kama masai na rungu. Bolingo iko strong leo tunavunja nyungu. Kwaza ni mduli goshodo katundu. Napiga iyo kitu kana chachisha molungu. Let your foot na kusubtract. Chora square root tukiflow tuko track. Miute mbea na jeshi ya girimba na mafisi. Lyrical master wakali ndiyo sisi. Lalisha unapata ngeusi yako ako missing. Mimi tuna yeye tukuchua mtuma kissing. Na kape ya dudu na kapa joko modidi. Usiku adingware tukisikiza modidi.
Patie 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 Patie
Patie Patie Patie Patie Patie Patie Patie Patie Patie Kimona na nibamba jona jua nisha tight. Walikaza jotu riwa kisikia ni mepatch. Madolari na hesabu tukukiwa kwenye flight. Moria wango ukika mjuku wa rima utajua ni metight. Utajua misi mdight na jishasha juna jua. Mambo yangu iko high. Wanakashi ngoma zetu wakisema hazidai. Kwenye club kila siku wanacheza ngoma zetu. Ndiyo wa feel very fine, ndiyo wa feel very high. Usikaze hii mboka juma youth watadai. Wanatrack umeka livi wakingia kwenye mic. Nime mada hii track na jua itawa nice. Nimechinja nimeua.
Mike, hold the play button.
Patie
Patie
Patie Patie
Patie Patie Patie Patie Patie Patie Kialisi zitekana kwa choche. Chakua sintu kifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafua sintu kifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafua sintu kifika kote kuote.
Simu wache ni waroge hadi shoke. Kuweni wapole na mtoboke mini. Master route zote tuanzi mbote na dondoka stage zote. Na jump start kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hand down. Quarter to nine man down. Bow down. Nisho nani ana run town. Kutoka downtown baby.
Wati ajira undis pigwa ndole. Kialisi ziteka na kwa choche. Chakua sintu kifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, the raving west days. Time na move, we save wakati. Masani ya breakfast, jimshani tea. Short on seat, console na shinski. Niki exhilarate, console wafiki. Baya mina kwa gab tricky. Hapa bana niko kazi ya pana pick me. 20 faster, ama slowly. Wapi dance move if you know me. Tanga mga usi sleeky. Sifo mziu kutaka kila wiki. Oya, 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 oya. Kameshika washa fire. Wata hepa, wata guaya. Ilisha wa show me mambo mbaya. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caraving west day. Time na move, we save wakati. Masani ya breakfast, jimshani key. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caraving west day. Time na move, we save wakati. Masani ya breakfast, jimshani key.
Haya, haya, nimekuja kwenye mic. Nina tesa, nina hype. Niko chingu, niko high. Nina vela zina die. Nimesani qualify. Nukidai joku nyanya ni ambienta. Pedi wangu pale ndungo jua pedi joku chai. Anapenda joku saka, anapenda money fine. Anapenda vitu fine, pia wale wamevai. Kila siku kwenye shady tukidai joku rise. Nina sikia mkoba wangu, anadai goodbye. Anadai good vibe. Nime mada, nime colors, verse yangu ime die. Imeisha, ime die.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, got raving west east.
Turn it up, turn it up.
Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge.
Zimeshika tu makoro na mambuzo anatuboro. Kuishika tu bakora, mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambuzo anatuboro. Kuishika tu bakora, mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge.
Ati tuko madenge na venye. Waroro wanazungusha vibonye. Na denge sororo inadakenda na ringe. Kunyenye senyenye pigikaza wakavinye. Ninyonye nifinye zikibanda sana ndege. Nishike nivinye.
kupereka na mo tara tara ni wafanye vile nilifanya kina Sara mamiti kijiti kiboko akikwara hamini kidiki kijogo akilala mtu na mtu naji kama wili poze magame ziko juu za mapinki poke design huku tunawa
Denge metowa siri zote
Zimeshika tu makoro na mamusu anatuboro Kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge Denge, denge, tuko na madenge Denge, denge Zimeshika tu makoro na mamusu anatuboro Kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge Denge, denge, tuko na madenge Denge, denge
Chiko mavela novela, telenovela novela Kanidishi ya jera mbogi kibera mandera Hey, mimi hapa niko makonyo haji tu Kivile ngoko meni panda juu Musota ulalala kija moja na kuku Kuku anadai tamoja ya kuku Manga, Baby leo tuna packaging Hakuna kilami, bonga sheng, bonga sheng Gida ikifika tuka bang Nangoko kameiva nika peng, nika peng Ah stop, cheza genge ton Kibamba sana wapinduru weka ringeton Stop,
okay Mbigi bigi, anadai sticky 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 na mbigi ya kwa kiri Kazi iti, katamu kadu iti Naka piga beating, kanali ya tuwa tuwa Gang gang Oi oi, nambuli ya kikoi Nam shoda nagi foi, nam mwagi ya maoil Oi oi, nam wacha yuko hoi Nam chese ya katoi, nam toka kama moi
Mike, 0713543007
Toi toi ton applica toi toi Quakiri ton applica toi toi Quanda e ton applica toi toi Quakeja ton applica toi toi Yo ma toi toi ton applica toi toi ton applica toi toi
Everywhere
Ma toi toi ton applica toi toi ton applica toi toi
Everywhere
Okay. Mbigi bigi, anadai sticky 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 na mbigi ya kwa kiri Kazu iti, katamu kadu iti Naka piga beating, kanali ya tuwa tuwa Oi oi, nambuli ya kikoi Nam shoda nagi foi, nam mwagi ya maoil Oi oi, nam wacha yuko hoi Nam cheze ya katoi, nam toka kama moi
Tuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa Kwa kiri, tunapiga tuwa tuwa Kwenda e, tunapiga tuwa tuwa Kwa keja, tunapiga tuwa tuwa Yo, matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa Tunapiga tuwa tuwa
Everywhere
Matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa Tunapiga tuwa tuwa
Everywhere
Tunapiga tuwa tuwa Sauti ya kitanda Msupa, Sauti ya kinanda Cheza chini ka haiti ya D-Dad Ukitesha dondo, takuita sweetheart Kuchia kuchia, niko pigia kitanzi Nina kibanzi, msupa kuchia kuchia Dandia, dandia, leo nafunga kazi Nafunga kazi, nakudandia, dandia Ya momo
Tuwa tuwa tunapiga tuwa tuwa Kwa kiri tunapiga tuwa tuwa Kwa ndae tunapiga tuwa tuwa Kwa keja tunapiga tuwa tuwa Yo matuwa tuwa tunapiga tuwa
Baby boo come through na yo hagabana Baby boo come through na yo hagabana
Baby boo come through na yo stick ya power Baby boo come through na yo stick ya power
Baby boo come through na yo hagabana Baby boo come through na yo hagabana
Baby boo come through na yo stick ya power Baby boo come through na yo stick ya power Baby boo come through na yo mzinga Niko kejani na mabeshte zangu sita vana Mahubi na udaku ndo kitu tunafanya Come through na beshte zako tujibambe vana
Itaweza acha tancho meshe kanyama Nipige jonte ya shike joka veve na jaba Na come through na wase wa power Beshte yako kumaura cheze chini vana
Kuna sema karo sijali lewa yuko bana Last time suli cheki aliangushe sana Kaule beshte yako wa ma feelings vana Kitu cheki pamoja ukula moto sana
Chorea mutu wivu wajinyonge kamba Kwani tashinda kukijali morio ana mama Uneza pata mekunoki hata juni truce unajua umehiva vana
We kwenda umeanza kunichoche sasa Umefika wapi unaniweka sana Himzuka niko nayo ikishuka bana Baby boo acha ufala ebu fika fasta
Baby boo come through na yo haga bana Baby boo come through na yo haga bana
Baby boo come through na yo stick ya power Baby boo come through na yo stick ya power
Baby boo come through na yo haga bana Baby boo come through na yo haga bana
Baby boo come through na yo stick ya power Baby boo, come through, na yo stick ya power.
Knock, knock, baby guest don ni nani kwa mlango. Dozi msinga, kikisha zimeanza kuwashika. Ala, kwani mliko mshaanza kuiva. No wonder, ama yanks wanakatika kabando.
Karibuni, msijali tulianza mapema. Hizi mizinga, zitakafunga kama kilemba. Nasikia jana kwa klabu, linikosea heshima. Si uko hapa, hebu nisikie vile utasema.
Ah, hizo ni matisi rani. Dema likujia selfie ya kanikisi. Yani, nani tu, si unajua misi yezi kuhanya. Kwanza kama mjoni keshi keshi hizo mapaja.
Ngoja tulia, unanipeleka mbio. Yani, una bahati waga nimekustedi yaki. We kijana, utakuja fanya mini kreki. Come to jibambe kabla wasewa bleki.
Baby boo, come through na yu hagabana. Baby boo,
chaniwa, nasi kipei nyama, na kikitei nyama. Waza msupa kaza kunyi aputai nama. Nasa katei nama, sikatai mama. Loka mari mcheza rungu aputai tana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na iguliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na iguliki,
chongo.
Iko madawa.
Na minataka
Chodora sasa ha!
Nyoka ya shaba
Kadibeti lazima na imada. Marathon ni lazima atangada. Seremala so na ipiga randa. Sime ni kaza na ikula kwa veranda. Nipe head ya nito me make mind. Funga mlango si kamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na wacha stripes tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikilia po vile mzea nataka. Sauti nasikia tu ni ya baka. Piga kelele jirani wasikia.
Atu banga banga, hineo ni banga. Doto fitira rua, atu nafana. Mblila leta zogo, atu tabana. Juu, 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 tulika mchuzi juzi waka.
Kaskidia,
elkani demu na umebeba uta.
Kaskidia,
mazi yako kani mblina ata.
Kaskidia,
elfanya chile dema keja uta.
Kaskidia,
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 kaskidia.
Kaskizia, kaskizia,
kaskizia,
tini kukaskizia.
Oya, oya, nina diaries ya goro. Nina diaped ya kaniguza ndani ya goro. Lima madam chisa, nina kitambla. Shika utamu nyuma, unakibiangla. Tunga masilva mbogi, inautianga. Roga mchavijua, kuna uganga. Mpenda nguaji kwa niwe ni mganga.
Suta kaskizia na miadaraji bbb. Pijana, hapa rungu na punya tune bbb. Bako lotion na remis, amu bake bbb. Ok, saitabidi umechi. Tangu mapunye tu saini kwa mafutani. Tangu sora rungu na dhani ni masetani. Mangeyo so kijipa akio line mejihami. Niko chuma njiku na turi ya pasihami. Ati banga banga, hineo ni banga. Toto fitira rua, atu nafana. Mblina leka zogo, atu tabana. Juu, 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 tulika mjuzi juzi waka.
Kaskizia,
ekani demu na umebeba uta.
Kaskizia,
manzi yako kani mblina ata.
Kaskizia,
elfajo chile dema keja uta.
Kaskizia,
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 kaskizia, tini
kukaskizia.
Odi wa muranga takuzima kwa mdobo moja. Tukikosa lesho kuni kodo ngoja. Tunizichanganye kwa gidono. Nyuti zangu chafu kama maji ya mdaro. Ujana ngeus ni kufanye jonority. Inspector kimeo wana kemba minority. Abo muke kumoga inje ni mediocrity. Gegnela bundoksu kimeleta karani. Kika njeru samefeba na tegega murigo. Sina kutu leo nime change uilo. Na nitachimba kuluke mayai boilo. Dabodha, dabodha uchome koilo.
Kabisa enyewe to watisha. Ngoma zetu za kupea mamotisha. Kwenye show tunakito wakilisha. Na kademu kakijipa kamilisha. Kaskizia inaoniyama.com. Wale chizi zile enzi za Sodom. Kani ngoko tunakula bila kionjo. Aba kuja utangiza adi kiongo.
Banga banga inaoni banga.
Biga yo suku bana. Rumisha yo mwashoni bana. Every day.
It's your favorite boy Cash Kid on the track.
Mwaki kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianza kujumping. Ka kata katanisha. Ka kata katanisha. Katanisha yo stack yo kota. Katanisha yo stack rambo saka. Ka kata katanisha. Ka kata katanisha. Katanisha yo stack yo kota. Katanisha yo stack rambo saka.
Leni project ento wateka. Pata mi base, pate na mapaka. Ni mapanya tuko busy tukisaka. Izo panya root leo tutafieka. Ika spot
kwenye club kakibanju. Body fine nika wine kamekwa tu. Kumbe kukacheki nika bantu. Hakapeni high heels zake low shoes. Kwa keni maripi chio wantu. Nika wacha kamepeki kwa ni I feel.
Mwaki, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki, msonda zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo steki ya kata. Kata nisha yo steki rombo saka. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo steki ya kata. Kata nisha yo steki rombo saka.
Buda ombulu ombululu. Kireta buru kanga kama kunguru. Manyungu, manyungu, manyunguru. Unajifanya kishas na ngeso ni kinyaru. Bona mna ni gudhura kwa ndoto. Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakirorio ni namboki utaka potpo. Chapandisha turi ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mugedi ya pewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaka chap chapa ubaza masonko.
Arukido waka. Mwaki, kuna kitu ino.
Yo, nime pull up na genge nzima. Ukicheza bare moja kijana na utazima. Sikiza mwiti vire na kaza hizi kika. Ukicheza pia demo koneza mpasa kama nati.
Ngoja, ngoja, ngoja kwanza.
Maji kenga kwa nini anaimba na anaproduce, sio fea.
Buda, hii industry ni yangu. Ukitaka kuhiti, itabidi ukuje kwangu. Ama, ubuka session, kufanya kangoma, uhit kidogo, hiyo ni fair.
Ayy, mina naga hivi, kuna vila brain na uchizi zina mix. Ayy, speaker ziki kick, zina koka fiti, yani physically fit. Ayy, rapa kwenye seat, urans kama chizi na wangeza, na wangeza. Kawazim, 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 kawazim.
Niko madudu, niko madu, niko madudu, niko madu, niko madudu, niko madu, niko madu, niko madu, niko madudu, niko madu, niko madudu. Nororilo zimeshika kama korino. Ukuta kitare apa kuna maombido. Zina karet ako nyanya akorido. Mapunyeto apa ni kardisi. Sheto kani ngeo standisi. Ana county na midisi. X video ABCD. Toto angu we, we. Mini baba yenyu we. Kuska ni apoko we. Labda kuwe virgin we. Ali uafisi we. Sasa torokeni eh.
Ni do ni regari dhatu
Kedia wagurupi.
Vicky Fonda
Kuru kushu kwele kashu kuru kukungungu. Bendila koli meniko mika kudu. Ilmeri shikani nesema tumasudu. Karibi ya chapu no nipige mabundu. Zungushie wendon Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndolekuwa ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi ata kulika jana. Ata olize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapotondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy wana dance. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushuka raka shakuru kukungungu.
Introducing the hottest DJ unit in town. Driven by passion, controlled by vision, and powered by mission. Climax DJ.
Gwelo shash akitisha zima man. Niki petre tisha pita pan. Katika niba kuna penga ina ban. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petre tisha pita pan. Katika niba kuna penga ina ban.
ningekuwa chogo ningelisha rungu bubu ngedhani kuna ngori akipiga yake nduru jugu kuku manga na kinduku marash ni anjoti ndani ya boxa nundu ikusi na fude nayo siezi kula kavu chuma ilale ndani ice kizie kwa mbavu dombodha dombodha ajimwagie madafu njoti yangu ni shasha panyaru chubui nazama chubui cheki ishaganda chubui aliringana namba chubui cheki asha mangwa
modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ai nikipetwe ticha pita pan katika nibaku na pinga ina ban ai modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ai nikipetwe ticha pita pan katika nibaku na pinga ina ban
pigwa kumbi na spanyo wa oyole shika chuki ziki shika unitole na kwa muti paka ipigwe vidole na manjuti migi ni kumwaga kore anahaga bigi sura ni akodhe pigwa kishuti niko daru na chachisha na atoti mode wangu anakuja daru na kohoni tapika kwa sing adibudo mwage njoti mabrikan mchezo ya watoto na ningori mapatika zote zimejezo na mangori mabigiji zote zimekulwa na madogi kijiji yote shambuliwe na kimbogi
mojo mana kizime shika man mwelo shash akitisha zima man
yeah the hits keep coming Mike the DJ
pastu kama na maringo miupenda chapa na tarimbo Bas choo kama na maringo miupenda chapa na tarimbo miu chapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission miu chapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission
anapenda kuziwasha kakuna kiroma penye kamebeba dhuda kana nikoroga Tanganga za sadaka tapeleka kwake Sister, Sunday, sare mapara Monday, kuni daradara kipara gizani Kuni gwara gwara kanjwanga Kuchapa, kuchapa, kuchapa kakanga Kupanga, kumangwa, kupangwa, kumangwa
Bas bas choo kama na maringo Miupenda chapa na tarimbo Miuchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila da permission Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila da permission
Kiko kinenge na misi brayo Anika kinembe no ni meze na yo Baby shota na kuapa madapo Kula ni mahaka migumeza inayo Cover the face, destroy the base Kamatalist, and girls are straight I'm at the base, na mwago taste Mali kwa mali, you want the base
Bas bas to kama na maringo Mi upenda yeah. chapa na tarimbo yeah. Chapa na nakanyaga mwaga bila da permission
Kwa sherehe na itaki asira Itaki mabombo manika Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil, katikati Sipati na kata, bali pali ya ifai Abado unabima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad mana Sta kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad mana
Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah
Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah Sifatani na umati na jimez kama bangi Alipono na mababi yesi guashe ni banisi Mkate na ukapi joo mchai na amani Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki Atakikani na umati ya kitoka atabaki Hindi wori kwa mzazi tusilete za uzani Nime uwa
Tukoshe Serena itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil, katikati Sipati na kata, bali pali ya ifai Kabado unabima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad mana Sa kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad mana
Bitch ni bad mana
Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz,
big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani, tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Tuna step na te inakam, tuna left na fya nakam. Gonga sana tia itakam, na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tupi gonga. Nyonyi pungi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sobo jani piando mkambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha, mebisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha.
Internationally connected and locally accepted, Mike the DJ. Mekuche
kitoka zamani, tunataka na dhani. Titi titi, tunataka na dhani.
Instagram too. Sometimes niko sober, sometimes my vitu. Akiswaga mina junga, ha, mabisu. Ask how I do, did I better than you. Hey, wame pay attention, na hata silly piece. Nikisai piga, kauba CTC. Sija kula yako, ndio unite visi. Minako ga romantic, naeza kwa mpisi. Wana nitagoda, timindo kata godes. Hapa midio board, sika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote ni lolote.
Hakuna mtu wa mazote.
Ore, ay, nima kushoto, ay. Ore, ay, nikimangoto, oh. Ore, ay, pita orosho, oh. Ore, ay, nisiba koko, oh. Ore, ay, nima kushoto, ay. Ore, ay, nikimangoto, oh. Ore, ay, pita orosho, oh. Ore, ay, nisiba koko. Nyama kwa nyama, sijui kama kisa. Let a change juice, jai tupakia. Nina asali, lakini sinabi. Napenda punyete, ndio mana sinabi. Anapenda dina, lipata AIG. Mazigwembe, omuliza mwana wanje. Bangai, pienga juform ni kubanje. Nitome kipienga juform ni kupange. Leta keroma, sikuje ni kumange. Kuku sitage, unga ukande. Ta unambegu, sikuje ni kupande. Niko mavodoma, spirit ni za sande. Orea ai, nima kushoto ai. Orea ai, nikimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, nisiba koko oh. Orea ai, nima kushoto ai. Orea ai, nikimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, nisiba koko
Mambiro, we unaenda roo. Katiloso unakuja na chrome. Na minyozi mepigo tunandom. Kambioni kuchana tukanjong ah. Wanjiro nikurukie kinjo. Kombero nikukembe kwa chuom. Oreo more origanero. Waiterero tari ariganero. Oreo more origanero. Waiterero tari ariganero.
Orea ai, nima kushoto ai. Orea ai, nikimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh.
Introducing the hottest DJ unit in town. Driven by passion, controlled by vision, and powered by mission. Climax DJ.
Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi doge si uweka meow meow. Nina doza kutrow for me how how. Mr. Noku loku swagi kibao wow. Sio masone mangira mathao thao. Ito bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolona na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia leku za tumesema sana sana.
Ni birthday ni party ni yako.
Na magiki tunakata.
Nisi male wakulete wa maua.
Ina mapeki.
Down the beat.
Gari ya moshi. Inaenda sana. Nani kwa tumamoshi. Vile ni menyani.
agatire na over. Akibonda takuva kana haga tingishe. Akitaka kwa lujo bana buda chunguza. Tene down, shika down, hivyo shake yo madhida. Tone nani atazuba, hapa choni kidunda. Tone nani atakula, pungita mumeiva. Ronga senga inonge ngango. Cheki na kutambua, msupa na kusugua. Hata ukiringa, bado na kuchambua. Hata ukichimba, msupa na kutambua. Ronga senga inonge ngango. Ronga senga inonge ngango.
Sisa, sisa, sisa.
Nite demo in pesa, una toma una weka, qui drop mi upenda, qua club mi uteka.
Ngangona mavela, ukinicheza na sepa, buda yako na mkemba, na masingo tuna sesa.
Sesa, 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 sesa.
Tumenyanya, tumenyanya, tunapiga toti ya mangango za moranga. Uje na mzinga ya kwenye
kuna chocho na meiva, iza jumiri fisi, bado sija shiba. Haripoko minapiga mimba, jukwa soko kanidiva lipa. Kuna chocho na meiva, iza jumiri fisi, bado sija shiba. Haripoko minapiga mimba, jukwa soko kanidiva lipa. Diva lipa lima, diva lima lipa, diva lipa lima, diva lima lipa.
Kati Pablo na madawa na kusto kona nguzu kikula dako. Kitu bako jilimpanda bako. Kamua kamua mina pendo kianua. Madure mauta umesunda kakiguta. Panua kayanda kadokonda kapanda. Kitanda na wanda venye junda kakanda. Hamdudu life imeshika zimekwata.
Una chocho na meiva, iza jumiri fisi, bado sija shiba. Haripoko minapiga mimba, jukwa soko kanidiva lipa. Una chocho na meiva, iza jumiri fisi, bado sija shiba. Haripoko minapiga mimba, jukwa soko kanidiva lipa. Diva lipa lima, diva lima lipa, diva lipa lima, diva lima lipa.
Makonda mfota mbaka mangware, anipe vitu nizichape mbaka siandare. Bile hip na madeba na mapungire, ndazi kiss ndazi chum ndazi pandire. Pandire yani dandire, shika ganji bana msupa nipe lungula. Nani aduka ndani ya gari tu ni lungula. Kwa kanisa wako kira sana chunguza.
Una chocho na meiva, iza jumiri fisi, bado sija shiba. Haripoko minapiga mimba, jukwa soko kanidiva lipa. Una chocho na meiva, iza jumiri fisi, bado sija shiba. Haripoko minapiga mimba, jukwa soko kanidiva lipa.
Washa washa ni
Kieleweke morio sai hadi niko ndaka zguna vile niko dudu zimebondi jama handa tujama vila na manyaru zimeraru jumis kaka kama kongi ama chingi sunachu militanka deka deka chini ya miti rengto imanjiti mta bantu mashada adi keje kue chini anabako za unginyo adi toje tampini kako vile kujana rungu siana retu machini manzi yako anakatiwa badaya chake michi nani hatia badaya maarimi juona kazi ya badaya ni mteke funge pazi ya
nanikeleweke nanikeleweke.
Mina kita tishanga, mina penda kibana. Siko rada ya kinyaru, pedi speri kumanga. Kama kuku singa penda kuchanga. Mewateka na inati jo mpaka na manga na. Zikishuka siramuni ya kupanda na. Tika matutaro jo wakuna kukaza na. Normal life miss pendi kukasa na. Leite na kishada ni kinyanga na shana.
Climax Entertainment. Climax.
Bela, mbaya, mbaya. Cheza na yo kitu nunajua
ni ya jana. Cheza nezo micho macho kala dia ni nyanya. Cheza bizi ya dona jua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Cheza na yokitu nona jua ni ya jana. Cheza nezo micho macho kala dia ni nyanya. Cheza bizi ya dona jua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Yule kijana moja gaidi sana sana tena zaidi. Mina kazana kisha miti. Na nikifika bei na sikia fiti. Na ipia kwenye bek kisha juya kiti. Ndani ya kitu shisha titi. Change position kuna piga deki. Na ukuleyo haka kuna kula keki. Na ukue rada joju unaza bleki. Kiki, kiki, do you love me? Apantambua hizo jo misi mlami. Hota dande sun fika basi jo Miami. Ubaya na majuu wezi pata jo majani. Kunitoa bez ni kunipa mtihani. Tune mta babe ni kupe mtihani. Na kushika kwa uneza dhani misi jali. Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana. Cheza nezo micho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya dona jua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana. Cheza nezo micho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya dona jua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Kincheki wanati wanajomini ordinary dem. Yako nyati na akingoa ni vibare. Odi odi kawangware vjana sugu namba nane. Wakisha kitu Beijing leka nare na madem. Wainame injection asare funga bao kama nane. Na wapigia nduru mimoja uza manugu na tukimunju. Wanajau kama bubu amepiga magotu. Neza dhania na budu anadaini mwagendani. Njugu njugu nikijana wakambi frandi. Jamuri siwa leo siwa jana wala jo siwa juzi. Ali wandelo. Cheza na yo kitu nunajua ni ya nana. Cheza na yo kitu nunajua ni ya nana. Kifu kizia tunajua tuwe siko sana.
Aye aye. Una watoto wako bize. Madanda wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha bingirisha wine hizo danda. Tingisha tingisha ukikosa basi blanda. Idanda tingisha madanda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha bingirisha wine hizo danda. Tingisha tingisha ukikosa basi blanda.
Danda danda
wine hizo danda.
Icon.
Okay. Hawa manyako wamebeba heavy load,
heavy load.
Kiwa meiva wako edibo. Na kale katanye kadogo weriko. Kata kupandizia kakufikia diwako. Denge atekwe, chali atokwe. Na kakisleki kapewe mashete. Omera gilunga icon. Nafanya wanabanju mogithi na kwaito. Kawe ni boy, Mark Gino. Wakizungusha ndanda ya wanduk gino. Wacha mate matingishe zigo. Kolabo arezi, Prince na Chicho.
Idanda, tingisha madanda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha, bingirisha, wine hizo danda. Tingisha, tingisha, ukikosa basi blanda. Idanda, tingisha madanda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha, bingirisha, wine hizo danda. Tingisha, tingisha, ukikosa basi blanda.
Tingisha tingisha tuzi kwende kwa kibanda. Nuwa ndanda mami pedo kwa kitanda. Hakuna blanda sinadai kuipanda. Pana cross leg mami si wakanda. Beba beba pige kitu kakinanda. Epo epo mami kwanza nipe namba. Kusha ni bamba ni kazeka kamba. Kam tuende watangaze ukilamba. Teke teke ndie chubi na ganda. Kuna vile mine dai kuishanda. Kama konkodi mina panda. Napenda napenda ukiwaini zondanda.
Idanda tingisha madanda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha bingirisha wine hizo danda. Tingisha tingisha ukikosa basi blanda. Idanda tingisha madanda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha bingirisha wine hizo danda. Tingisha tingisha ukikosa basi blanda.
Mindo ule Damiani wanapendanga. Mindo moshi yao yani ila wanaputanga. Mindo injini na kule ndani wanapiganga. Mindo ile best udako yani anakaaga. Ya kitu kubwa jina lango ni soft. Wako na dani weni gani. Shika mrembo na dani. Shika the pink side fit. Mindo bedi wadani na hata bao. Ukitaka pinga 10 over 10. Yani kibedi pika bendi kiyo sama binden. Hata mistari ukitaka kuja gwelo matin. Hata watu na unita yani nyako matin. Juwa na juwa si hata kenye na deni. Kahuna ngori baso gaya nani. Mindo api ya fuliza basi kopa dadi. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Nipanganga muki emba tuma vetu madry. Oya buda chaki buda mesi nanga time. I got the feeling mendo ule dem na kuja no bar. Napiga luko pita mbuku kyoka chocha. Nanduku peleka mgundo formuze numu meja wana chuki. Kazi enyu bana puwa muna pida mawa. Sitoki now, hini game na wazi hata. Nitenga mistari zenyu short. Katika life ya huda na vera. Hawa maniga chwa dogeka.
happy. Hawa mahete zote baki kuwa wajinga.
Kauna ngori basonge ya nani. Mindo api ya fuliza basi kupa dadi. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Kakuna noma basi come to mami. Ninawa njaja basi come to daddy. Chika ujanja basi come acha. Mindo mama yao nani mechacha. Kakuna noma basi come to mami. Ninawa njaja basi come to daddy. Chika ujanja basi come acha. Mindo mama yao nani mechacha.
Ukiniona we washate nje. Mambo yangu dogo dogo basi katambe. Kauna wivu we meza wembe. Mistari zikiisha kujia jembe. Kauna ngori basonge ya nani. Mindo api ya fuliza basi kupa dadi. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Ninawa mada.
Ninawa wale watu wenye wanapenda social media. Lakini kwa ground hakuna kitu. Hawana
kick. Unapata kadem na pajero. Lakini kwenye ground vitu different. Kanapenda kuringa kwenye Twitter. Lakini kwenye ground vitu different. Kamejaza mapicha kwenye Insta. Lakini kwenye ground vitu different. Anapenda warabu na wazungu. Lakini kwenye ground vitu different. Ushikiki kwenye IG. Facebook makiki no bees. Wanasema wisa mojis. Real life I wanna my bees. Different, 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 different. Lakini kwenye ground vitu different. Different, different, different. Mayen kwenye ground vitu different. Different, different, different. Machali kwenye ground vitu different. Different, different, different. Mayen kwenye ground vitu different. Jalango ngoma meet me a mia. Taburu ngoma meet me a mia. Omolo ngoma meet me a mia. Akode ngoma meet me a mia. Unataka Toyota Subaru. Lakini kwenye ground vitu different. Unapenda kukopa kwa chala. Lakini kwenye ground vitu different. Kanapenda mapiza machoko. Lakini kwenye ground vitu different. Unaonyesha madola mathau. Lakini kwenye ground vitu different. Ushikiki kwenye IG. Facebook makiki no bees. Wanasema waiza mojis. Real life I wanna my bees. Different, different, different. Lakini kwenye ground vitu different. Different, different, different. Mayen kwenye ground vitu different. Different, different, different. Machali kwenye ground vitu different. Different, different, different. Mayen kwenye ground vitu different. Jalango ngoma meet me a mia. Taburu ngoma meet me a mia. Omolo ngoma meet me a mia. Akode ngoma meet me a mia. Nathino nyono, nyono ga. Nathino yengo, yengo ga. Nathino nyono, nyono ga. Nathino yengo, yengo ga. Nathino wange dongo kendo nyaluo. Nathino mitadua kendo losore. Nathino wange dongo kendo nyaluo. Nathino mitadua kendo losore. Nathino nyono, nyono ga. Nathino yengo, yengo ga. Nathino nyono, nyono ga. Nathino yengo.
Introducing the hottest DJ unit in town. Driven by passion, controlled by vision, and powered by mission. Climax DJs. Mike the DJ. Contact Climax DJs. 07135 430007.